Wendy. Gawoli. Se Wendy, the DJ, Master Malenji.
Ebya mokwano byonna alina esanyuwa baabizi bukole misuwa gya laavu nze gyali gyafa dda baagizi bukole naye sitaani yavaawo ye yankema baabizi bukole watali nze mbeera seefuna baagizi bukole wantagasa ki wandiisa ki nze byesaamanya so muntu yali omugumu ng'ebyalavu nabyalasa nga mpitwa na musisita ye nga nomala nga mbakobeerawo si byemeka obutatya kukuvuma nayo yina engeri gye wankwata sepedi omutima gwange n'ogusako kituuti ye bwe yanyambaza omukwano mwene suti hate nga tosaana semu egifiting sembeera bakulabekeno mayitali ngeze ndabakukwatako nfunye ebikonde ebyomukwano byenaalina esanyuwa baabizi bukole misiwa gya laavu nze gyali gyafa dda baagizi bukole naye sitaani yavaawo ye yankema baabizi bukole watali nze mbeera seefuna baagizi bukole nze seefuna bebisembeera bambi yanguwa njagala omanye amazima gali nti nza kwagala ababe boyo wasiti mpomera nkwetera kawomera bano mbalaba bafera bagala kintu kimu kyakutwawula ndayira muga katonda telyali kundesa newaleta kapyata kulaba mu future yange mukwano tata w'abaana gwe bulamu bwange ebyomukwano byenaalina esanyuwa baabizi bukole misiwa gya laavu nze gyali gyafa dda baagizi bukole naye sitaani yavaawo ye yankema baabizi bukole watali nze mbeera seefuna baagizi bukole baagizi bukole wagizi bukole oh kale maama kulopelani kukumisa eki oh my city nagale omanye waligwa wendigwa my darling baagizi bukole wagizi bukole oh kale maama kulopelani kukumisa eki oh my city njagale omanye waligwa wendigwa my darling ebyomukwano byenaalina esanyuwa baabizi bukole misiwa gya laavu nze gyali gyafa dda baagizi bukole naye sitaani yavaawo ye yankema baabizi bukole watali nze mbeera seefuna baagizi bukole
nga wooli nga